Ankwedi Jakatega. Nairobi.
Kido Chaungana.
Wasichana ni wengi sana Nairobi, Kenya. Wasichana ni wengi sana Nairobi, Kenya. Hata nao machali wengi pia siyo siri jamani. Hata nao machali wengi pia siyo siri. Penye mapenzi ya kweli ndiyo tabu mama e. Penye mapenzi ya kweli ndiyo tabu mama e. Wengi watapeli,
wengi ni waongo,
wengi ni walevi,
wengi mabonoko mama.
Ne Felix Limbe wapi nyaratieno.
Wengi watapeli,
wengi ni waongo,
wengi ni walevi,
wengi mabonoko mama.
Ben Wakili.
Kama wanipenda usinitapeli mama yae. Kama wanipenda usinitapeli mama. Baby tufanye harusi na tufunge ndoa na we. Unizalie mapacha nipate wakunena nao. Japo nikitoka kazi nikukose mini siboeke. Chunga kipenzi usinjo kanipa kidonda moyoni. Chunga kipenzi usinjo kanipa kidonda moyoni. Pata nafasi kipenzi uje twende kwetu na we. Na kwenyu tufike pia tukaone mama na baba. Kwenyu tufike pia tukaone mama na baba. Bera, tu mama tengeza.
Tingisa kiuno, tingisa.
Murembo, tingisa.
Tingisa kiuno, tingisa.
Nani mama chuchuma.
Chuchuma kidogo, chuchuma.
Murembo, chuchuma.
Chuchuma kidogo, chuchuma.
Yora boy marawa. Yo better go to buy lerana. Nyago chali manyako. Yo better go to buy mama.
Solo.
Huduma imura. Wapi JP, Guru Maseno, Baba Manu, Juju Uda Erokano.
Bera JP, natena ne bera nan, blando nyagi JP, kaeri ka mama, mama kata kaluni, niwe na kosa nat, makosa kato maki, nawe ni kosa ni, veri ye na kendi. Padangi ekodi, era baby, natena ne berana, lando nyagi JB, kaeri kamana, mama kata kaluni, niwe na kosa nat, makosa kato maki, nawe ni kosa ni, veri ye na kendi, padangi ekodi,
yeri makolwe,
mama ge mama roar,
jimkinda walose kawa kodi,
ni mama roar.
Timkinda walose kawa kodi.
Yawa mawa nyolo.
Timateke nisome sanil.
Ako nisome mikamu.
Timateke nisome sanil.
Ani mwanu wange buman. Kanu moko waore pachon. Kani kikelo maten.
Ritinya pamela.
Anakelo maten. Mwela kikelo maten.
Wapilis.
Anakelo maten.
Egesa ni ujenesh.
Zereshinu wangu chumbima. Anakelo mogon. Anikino hango chumbi mam, anakelo mogon. Berikino hango mogon mam, anakelo chumbi. Malakino hango mogon mam, anakelo chumbi. Ani maten mayudoroma, yenge mawat. Nera maten mayudoroma, mama yenge mawat. Ani maten mayudoroma, yenge mawat. Beru maten mayudoroma, yenge mawat. Baby, what in my text, Shanin? Pagera dalat. Ani, what in my text, Shanin? Pagera dalat. Baby, what get to my dot tenge? Makinu ponyon. Ani, what get to my dot tenge? Makinu ponyon. Baby, what get to my dot tenge? Makinu ponyon. Inyu kapumu mona mama. Ani kapumu mona mama. katumurumona mama. Ani katumurumona mama. Inyi kusipo ingote mama. Inyi kusipo ingote mama. Inyi katumurumona. Ema kinyurumona. Inyi katumurumona. Ema kinyurumona. Mama kusipo ingote. Ana bedu wendonga, apanyo kusipo ingote. Ana bedu wendonga, inyi kusipo ingote. Mama.
Eo kwela marga dongo, wapi polka puda simbo.
Nikele.
Ea chinga binya ugenya.
Akuni Billy Man.
Bruce Willis.
Billy Man indo. Natina Billy Man, Romero Billy Man in the Akoni Billy Mama, Romero Billy Man in the Natina Billy Mai,
Austin,
Romero Billy Man in the
Sisma,
Asai Billy Mama, Romero Billy Man in the Mama Kitini Benan, who can't offend no more at the very Kitini Benan, I can't offend no more at Akoni Billy Mama. Aguelo Billy Maninda, Natina Billy Mai, Bebero Billy Maninda, Akuni Dwaronate, Idino Tieno Kwaninda, Akuni Dwaronate, Idino Tieno Kwaninda, Ikuna Dwaronima, Idino Tieno Kwaninda, Ikuna Dwaronite, Idino Tieno Kwaninda, Bebero Billy Mai, Adulo Billy Maninda. Natina Billy Mama,
Udi Kisumo,
Bebero Billy Maninda,
Outile,
Apunji Tungo Moro, Etuku Baba Ge Mama, Otugu Tungo Kudu,
Selma, TikTok,
Atuku Baba Ge Mama,
Jenny, Boyan,
Otugu Tungo Mamit, Etuku Baba Ge Mama, Apunji Tungo Moro, Etuku Baba Ge Mama,
Eken
Kya, Bebero Billy Mai,
Evi Fitness,
Otugu Billy Maninda,
Langata,
Ibiru Endo Na Mama. Bedu wendo na mama toto. Bedu wendo na mama sanin. Bedu wendo na mama toto. Bedu wendo na mama. Hey.
Elu classic kombinega.
Eka mate mlangoni. Nani ni teles? 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 Irudishe utotoni. Unipembeles? Irudishe utotoni. Unipembeles? Eka mate mlangoni.
Ya miso kwangu.
Nani ni teles?
Nani kuruse.
Eka mate mlangoni. Nani ni teles? Irudishe utotoni. Unipembeles?